charoter, toi t'es fait la musique à Canal. Tu love ma guitare, charon millionnaire au maman.
Kata shombo. Let's go.
Vuta kamba ya mbuzi. Vuta kamba ya mbuzi go. Vuta kamba ya mbuzi. Ale twende. 1, 2, 3,
go.
Ale mbuzi kagoma kwenda. Mbuzi kagoma kwenda. Ale mbuzi kagoma kwenda. Mbuzi kagoma kweli. Ale mbuzi kagoma kwenda.
Sakana na yu.
Ale mbuzi kagoma kwenda. Mbuzi kagoma kwenda.
Mama teza kiteja
teja,
ale teza kisharo baro,
ale teza kisharo baro, ale teza kibaba kibaba, teza kibaba kibaba, mama kibaba kibaba.
Lili basanga baby,
ale muzika goma kwenda, muzika goma kwenda, ale muzika goma kwenda.
Alice
la Camerounaise.
She love my guitar, she's a millionaire, oh mama.
Buzi ni noma, buzi kagoma kwenda. Sisi hakuna, buzi kagoma kwenda.
Chupa Brasiliano.
Chill baby.
Kweli we topu, topu wa topu, kanali topu stopu. Kodi sabu dani, kani nangana, nangana, kanali topu.
Adi buzi kagoma kwenda.
Le Camerounais le plus célèbre.
Y'a un
truc.